ShankySupplier.com.
Freedom Music.
Baada ya sita miaka tisa, lakini mama alolifika upande saibu wa upande wa mtani usaje kizembe usaje kibwege usaje kizembe usaje kibwege. Aya sasa, macho mentally cho baba mucho nakija kicho nakile macho 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 cho katika kicho wameona tabu wamelabasia peja moja juu kula chamcho peja moja juu kula chamcho peja moja juu kula chamcho fasta ghetto. Shika ye bunduki unaisuti. Kula tapo, tulenyapo, kula tapo, kebeza mugambo, kama changambo, kebeza mugambo, kama tanadiwa iti, kebeza mugambo, kama changambo, kebeza mugambo, kama tanabo sichisi, atulo vidali, jembe gisani, sere tito, sere tagio kansi bapa, emba, bada sita leka tisa, sisi, sita tisa majasusi, kuna
amemchekelea,
kipipa, aya sasa.
Freedom music.